dear Mandina again, Timunany, Babylon, no Hawaii, and Anabatuna. But yours, over what it happened Thursday, Abali, Nimonwa, Afa, Onwaisen, Nafo, 2012. And Kata was your turn in the mail, and my Opu Baga Garama come with a big case where. There will be kind of number two, you know, and the kind of one you do in Abali, a big coin, no moon, no quay bar. Mana Doctor Chuku Megan Bana Quatabo, Marcebu, never I not one, you know, Ganadegania, now Ucha Mefobonia, Haziran in Abali, Noga, Esopo, Mika Bunoku, I and number two nine as soon, there were probably not anywhere, you know, you know, because you know. Ni hira anyi nwekwe omo fodi yoku ole mo ole gbagbagbo na abali anyi ga wetere unu nihi ni ihe na emekwa mbu ebitere me okwa ozo anyi kwere unu nkwa na ga wetere unu nke bezi okwu oge obula na anyi ga enwe ike na agbu unu me igbu unu na nchekwuba anyi ebe bia fra anno awu nke ifu owu ihe la nihi anyi na ebe anyi bupute igbu unu nke bezi okwu igbu unu ndi na eme nkom na kwa ndi na eme nke ojo abali anyi ga kwachere unu ihe nile n'otu n'otu ka osire de Netu fuko kaka maga ka doctor na kuni keke leko nunu tabu masebu biko kele ndi negent.
Hello listeners.
Kena say hello listeners.
Ah yeah hello. I'm ashokari igwa or dize kamara mai hane. Iva ndi na man ndi negent in deon.
How come what inge hana banya ugwa ugwa bla shanya swaso. After all, I'm a BBC House of Service. And does an answer no lulu ala hasin and co trunk out one
my old god, I bunya quioche. I shook a year where no banner gazer now, Ozuka, another king of Candano. Gone a papa car and a job.
Rascal, because Doctor Gamba, Calendia Mandinagant.
De Bun, De Negant, Bobluno, Anna Macalun, there were no.
There were an apatuno, Zonian, and they were named the canines in Akara 11870 kilohertz, never through Nozina, Bale, and Cabo Radio Biafra, London, Omoga Kunatuanya, and Lachas and the Quandanani, Bicon, I Gagani, who would be a franch or any memoir is you, or will be a francao. They were. Wonderful listeners, great people wherever you are in the world, you're listening to Radio Biafra London coming to you on 11870 kilohertz or 11.87 megahertz on the shortwave band. You're listening to the voice of Nnamdi Kanu. I have with me in the studio today Dr. Chukwu Megamba and also Tabu Matiebu. Very shortly we'll be joined by Uchemefor. For the number you can get us on today if you want to join this live debate is 0044-783-1308376. Very speedily, we'll rush through the headlines to tell you what we're going to cover. If you want to email us, our email address is info@radiobiafralondon.com, or you can visit our website on www.radiobiafralondon.com. There you'll get all the information and all the issues and programs and projects that we are running presently. Without much hesitation, we'll go straight to the headline today. There are reports that six Biafrans were jailed in Asaba. Six Biafrans were jailed in Asaba. The report reached us yesterday, but we said it's very, very important because we said that we will protect Biafrans wherever they are, wherever their lives are threatened or their freedom curtailed. We will shout it from the rooftops. We will make sure that the whole world hears about it. We'll be going into the greater detail later on, but we are reporting this evening that six Biafrans were jailed in Asaba by a magistrate. The names of these people that were jailed are Sunday Okoro, Ifani, Ibozurike, Francis Onibo, Sebastian Nwori, Emmanuel Nwafo, and Chidi Okafo. We'll be asking this evening and asking our listeners to contribute and tell us if you're there when these things happen, please pick up the phone and give us a call. We'll be looking at it and asking what did these people do, where were they jailed. Also, we are getting reports today that the fear of Boko Haram is still very much in evidence. They have now placed it on record that they want to Islamize the whole country, that the reason why Igbos are being killed in the north, they're calling it Christians, but we know that Igbos who are being killed is because Boko Haram want to rule. They want to Islamize the whole country and turn everybody into a Muslim. They will not stop killing until they have made sure that the Quran is dipped into the Bight of Biafra. As you well know here, we don't call it Bight of Benin. It was Bight of Biafra, and that is what we call it. Bight of Biafra is the body of water to the south of Nigeria, the Atlantic Ocean. Boko Haram is planning to Islamize everybody. So if you're an Igbo person and you're living in the north, you must prepare not only to speak Hausa, since some of you do it very well, but also be prepared to convert to Islam as well. Also, today we'll be touching upon the issue of workers who haven't been paid. As we all know, doctors are on strike in Lagos State. They're also on strike in Ondo State. Who knows if the next phase is going to be Abia State, where they don't pay people. So we'll be asking, what is this entrenched idea of not paying public workers when they finish doing their work? Already we have a caller based on the headlines we've got this evening. So I hope you don't mind if I go and take this call, please. Hello, this is Radio Biafra London. Please give us your name and where you're calling from, please.
My name is Ike Ukebu. I'm calling from London.
Oh, you're welcome to the program. Where would you like to start? Because we've only just finished reading out the headlines, so it was good of you to catch us this early. What would you like to contribute? Because there are...
Yes. It's with regards to the five Masab members that were jailed in Asaba.
Yes. Our report says it's actually six of them, but go ahead. Yes, what is your take on it? What is your perspective on it?
Right. I think they should be released immediately, because they are simply wearing a uniform of an organization which is not banned in Nigeria. So I don't know why they should be jailed by the magistrate in Asaba.
You said they're wearing a uniform. Which organization has this uniform? You're saying because the report said they're wearing a regalia. They were wearing Biafran regalia. What is your understanding of this regalia they were wearing?
They're wearing regalia of MASOB, which is just an organization, a non-violent organization in Nigeria.
Okay. Are you saying that the regalia of this organization is the Biafran flag? Because we would have thought that the Biafran flag doesn't belong to an organization, but it belongs to the whole nation. Is it something you identify a particular specific organization with?
It's a flag. People still fly flags of different countries. That are no longer in existence. Some that might be in existence. So it's not a question of... the paraphernalia, whether it's banned or not banned. It depends on individual perceptions.
So what message through Radio Biafra, what message are you sending to the magistrate? Because this thing happened in Asaba, and as you well know, Asaba was one of the areas where a lot of massacre took place. If you watch the movie Tears of the Sun, the St. Michael's Apostolic Church massacre took place in Asaba. So why would a fellow Biafran, so to speak, jail six Biafrans because they were flying regalia relating to Biafra? Because the magistrate that jailed them, his name is Mr. S.C. Ehikwe. So what message have you got for this man this evening?
Well, my message to the magistrate is that he should release them immediately. They should not have been jailed in the first place.
What situation led to an Igbo magistrate jailing Igbo men and children because they were carrying Biafran flags?
Well, I mean, some of these magistrates are very overzealous anyway. They want to be seen as performing their so-called duties. In the end, they misinterpret the law.
Okay, thank you very much for calling. Thank you very much.
All right. Thank you.
And keep listening. Please, Tabo, is that how you see it? That people, do you subscribe to the idea that, do you agree with the caller who called to say that this magistrate should release these people? Or do we know what they did? Are you aware of any other issues relating to the detention and imprisonment?
Yeah, as far as I'm concerned, I don't think that mathematics added up very, very well. Now that you are one, they say that these people are Biafran. Every Igbo man or anybody from Eastern region can be assumed to be a Biafran. Now that I wear a T-shirt and come out as a magistrate will not come and grab me and jail me. There is a missing link there. Are they wearing this Biafra regalia or are they wearing MASOB regalia? If they are wearing MASOB regalia, that you wear it does not mean a magistrate will come on the road and carry you and go to there must have been something. Have we found that there is an element of criminality? That's the issue.
Yes, so you mean that what you're saying is that under present Nigerian law. You cannot just see anybody wearing any T-shirt or with a flag and you just jail them. Is that what you're saying?
That's right.
The truth is yet to come out.
That's right. Because personally, I have been there. I was in Nigeria in Christmas. I was wearing an army T-shirt. I was wearing an army shirt. I wear my army camouflage. You go really wear. Nobody. I saw army people, police people. Nobody arrested me. But because I was wearing those things, I can use it to go and camouflage and do other things. Even though I'm wearing military gear, I can use it to go and cause some elements of criminality. That is where I should be arrested. So because I wear it does not mean that I should be arrested.
So you're concurring with the caller then that if these people are found that their only crime was to be wearing Biafran regalia, so to speak, that isn't enough grounds to be able to jail them. Is that what you're saying?
No. That's right. The issue is, now, these people jailed in Asaba. Nobody knows where they resided, where they live. Do they live in Aba? And they were arrested in Asaba. Do they live in Asaba? Do they live in Onitsha? So that's what I'm saying. The mathematics did not add up very well.
So there could be other things behind it.
There must be something, some certain things behind the silence or behind the act.
Doctor, is that your take also, that there could be other things behind it? Because sometimes it seems to me that some people, under the guise of Biafra or using Biafran regalia or flag or so be it, to engage in activities which are unlawful. Under such circumstances, I don't think that will be... we have another caller coming in, please. Can we just take this call? Hello, this is Radio Biafra. Give us your name and where you're calling from, please.
This is Chiji. I'm calling from London.
Okay, go ahead, please. What would you like to contribute to tonight's debate? We're debating the issue of the six Biafrans who we arrested and jailed, not just arrested, but they were imprisoned in Asaba by a Biafran magistrate. An Igbo magistrate presided over the case of six people in Asaba, and they were jailed, allegedly for wearing Biafran memorabilia, which means that they either were flying Biafran flag or had other symbols of Biafra around them. What is your contribution to this? What message are you sending to the whole world regarding the fate of these six people?
Well, it's very disappointing. In a country that claims to be democratic, is unfortunate. And I just went through the internet and saw this information. And I've noted that it was around the period when we were mourning and about to bury our head of state, our former head of state, General Ojukwu, between the period of February. And it seems that within that period, our brethren or our comrades were taken and been imprisoned and also given a jail sentence, which is appalling.
Sorry, what you're saying is that the circumstance under which they were obviously either arrested or apprehended or caught was when our late leader was brought back, and people were in some kind of celebration of his life, so to speak, and
yes,
maybe bedecked themselves with Biafra memorabilia. It was during one of those encounters that they were arrested. So you seem to be concurring with the popular views and opinions that these people are just mere innocent people that who were basically celebrating Biafra, and they were apprehended by the police. But the most difficult thing is that why is this happening in Asaba? Asaba was one of the places that witnessed one of the most abhorrent and vicious attack and slaughter by the Hausa Fulani armies that invaded. So why would somebody from Asaba be jailing other Igbo people because they were celebrating their country, especially when their leader died?
Well, the disappointing thing is that our people are being controlled by others. And it's time that we woke up and took our what rightly belongs to us. Biafra existed many hundreds of years ago before the contraption called Nigeria was created in 1914. And we need to recognize that. And there is nothing wrong with our identity being Biafrans. And I strongly encourage everyone that has Biafran blood, even our cousins, to lift up the name of Biafra. There's nothing wrong with it. And as we lift it up, even we in diaspora, we are not going to leave any stone unturned until we actualize the Great Republic of Biafra.
So what is your message? What is your message? We ask our callers, what is your message to the magistrate? I can give you his name. The man's name is Mr. S.C. Ehikwe. What message are you sending to him regarding the illegal jailing of Sunday Okoro, Ifanyi Iwozurike, Francis Onuigbo, Sebastian Wori, Emmanuel Nwafor, and Chidi Okafor? What message are you sending to this man? Because it seems to me that he is doing the work of Hausas for them. Why haven't they caught anybody from Boko Haram and jailed him or her? Why are they jailing people who are peace-loving people, who are going about celebrating, being proud of their country, where their heritage, where they come from? What is wrong with that? As you well know, people fly the Welsh flag in the United Kingdom. People fly the Scottish flag in the United Kingdom. Scotland and Britain and England went to war for very many years. Sometimes they fought wars for nearly 40 years. So if you're flying Scottish flag, you're not jailed. Why is this thing happening? Is it because our people are not that civilized? What is going on?
Well, my message to the judge is that let him rescind the decisions he has made, because let him not live to regret it. Let him not wake up every morning and remember that the thing he did is against him. So my advice to him would be to turn that decision around with immediate effect.
Thank you very much. I think
we'll fight hard to make sure that our brothers are released.
Okay, I'm sure the message has gotten to them, because this is being heard all over the world. This is Radio Biafra London. It's received everywhere on this planet, whichever country you're listening to us from this night. The number you can contact us on is 0044-783-130-8376. We had some people who've been trying to get through to us from United States, but the line is a bit shaky and is not working. But please keep trying. If you try and the line is busy, please keep trying. The number again is 0044-783-130-8376. You can text us as well, or you send us an email via our email address, which is info@radiobiafralondon.com. If you go to our website, www.radiobiafralondon.com, you'll be able to see all the links and then be able to email us. Or any of the presenters, if you want to email Dr. Ekemba, you're free, Tabo Masiebu, or any of the other presenters. Please, Doctor, from what the last caller was saying, what is your understanding? There must be something driving this thing. Why are we doing the work of Hausa Fulani people for them? Why are we so energized? Why are we so enthused to please the masters of Sokoto Caliphate? Why is that thing in Igbo people to be seen to be pleasing people from the north? Because I'm sure this Mr. Ehikwe, or whatever his name is he not aware of Biafran history? Why is he doing this?
Biafra's struggle at this stage, at this present time, we have all resolved that it is going to be peaceful through diplomacy, no shedding of blood, and so on. We will achieve Biafra through peaceful means. That is for sure. Bilie and other pro-Biafran groups, most are in support of that. Last week, we had our barrister here saying that we should not forget that, irrespective of the fact that we are Biafrans, remnants of the indigenous people of Biafra, agitating for sovereignty or for self-determination of the Biafran people, we should not forget that we are still living under Nigerian law, living in Nigeria, are Nigerian citizens but of Biafran origin. Therefore, we must be seen as obeying the law. Anybody who is engaged in the struggle for Biafra must make sure that they are doing it within the letters of the law. Then, if we do everything within the law, and the same law we are trying to obey comes to are still being used to oppress us, then we will also use the same law to defend ourselves. Now, this sentence that has been passed, we don't have the full details. What we know that six people has been jailed by this magistrate. We will find out the full details, know what offense these people were committed. Now, we have also to make sure
what offense did these people commit? If we find that they committed a real criminal offense, then it will be treated as a criminal offense. But if it is not, this is where the strength of the Biafran people and those who support the Biafra, including Bile and other legal means we have, will be employed to make sure that they are put on appeal and make sure that we do everything possible to make sure that they are released. They shouldn't suffer punishment if they are not there, if they did not commit any crime.
Exactly. But we did promise, this is Radio Biafra London, we did promise to defend the rights and the freedom of every Biafran person once their suffering is brought to the attention of this radio station.
Yes.
Yeah. So what are the question becomes, what other possible scenarios are there, Tawo, that could perhaps empower these magistrates to pass this ruling? Is it because that Biafrans are weak? Are they passing these laws because Biafrans are seen to be weak and imbecilic? Or are they passing it because they know that nothing will happen to them? Because you cannot deal with a people that has an aspiration with total neglect. It is not possible. So why something because Boko Haram can kill us in the north and we do nothing about it. They can chase us down and kill us. Nobody talks. The governors can impoverish our youths. Nobody complains. So it seems to me that anybody can do whatever they like to please their masters in Sokoto Caliphate and nobody cares or wants to know about it. What is giving these people the strength to go on treating Biafrans the way they're treating them?
Well, as far as I'm concerned, and as far as Radio Biafra is concerned, those who have been listening to us in the past years know that Radio Biafra is just practicing outstanding journalistic aptitude. So they know what that. Radio Biafra will not condemn evil. That Boko Haram does not mean that na onye ọwụna wear a flag. Otherwise, in any na Biafra today, enwere OCC economic trees amakwechara omu Biafra, makwe ma flag Biafra. Why this magistrate be gbu to hancha? Onwere de ihe ndị a mere, onwere something else agwa be hani. Because ni iwe ara fe Biafra yiri na ha. So okay, you got a member of Masop. You got a property. Did you go to destroy any property? Do you go to destroy people? Do you go to do something that is inimical, that the police will arrest you and bring you to court? Remember, magistrate, I found that also would have put you now. On what I hear, that's what I said. I've been issue from the beginning. I could call Israel. So can you get a question on the natural chain? You have to differentiate. For example, I can put it under challenge. I can take my Biafra flag and come to the Niger Bridge and stand without doing anything. The magistrate will not come and arrest me. Police will not come and arrest me because I'm not disturbing anybody. I'm not an obstacle to anybody. But when you hide in the canopy of Nina and Biafra, can they destroy people's property because of Boko Haram name? I don't think it is right. And the Radio Biafra cannot defend such things.
Yeah, so what we're saying is that if you're doing peaceful agitation or peaceful expression of the love, your patriotism for Biafra, and you're arrested and you're detained, Bilie will fight tooth and nail to make sure, we'll even go to court to challenge it, to make sure that we tell the world that what is going on is wrong. But if somebody is sending you with the Biafran flag to go and commit crime somewhere, then there is no way we can defend you.
Yes.
Absolutely not.
Now, that brings us to another line of debate. Now, you mentioned Bilie. Bilie has been backed up with illegal and the public opinion. But any other pro, like another friend, daughter was saying that the other pro Biafra group, who backed you up? Now, if you don't have law backing you, if you don't have law backing you up, or having a public opinion backing you up, yeah, what's your time? For example, early in the morning in Nigeria, Aba, Omuahia, Lagos, anywhere, you see these people who go to church, ringing their bell by 5 a.m., Chegariano, repent. They are making noise. Of course, they are making noise, but they are backed up by something. You can see some other people praying on the road. They were backed up by something. So you cannot say because you're a pro-Biafra group, you don't have legality, nobody recognizes you, so how can you operate?
So that's, there are two different things. Bilia has been registered with the United Nations. People can be given the accreditation number for them to find out. So if Bilia, which has been registered, backed up by the government, registered under Human Rights Act, is doing such things, they are doing within the ambit of the law. Nobody can harass them. If someone harasses them, there will be a problem. If not only in Nigeria, but throughout the whole world.
Yes. So what we're saying is that before you go on to agitate, you must know what you're agitating for and know if your activities or your acts falls within the law or not. Because whether we like it or not, this is something we must drum into people's ears. Whether we like it or not, Biafra is not existing right now as an independent entity.
It is under
Nigerian law.
That's right.
And we will also use that Nigerian law to get Biafra.
That's right.
By going to court and arguing with them and defeating them in court, both in the court of public opinion and in the legal sense of a court, isn't it?
That's right.
Going before a panel to defeat them.
That's
so
right.
What we are saying is that you don't need to commit an offense in the process of expressing your desire for Biafra.
Absolutely.
I am Boko Haram can kill us and nobody says anything about it. We don't want to be seen as noisemakers. We want to use our brain and to be able to proceed and get what we want. We don't want to lose lives. We don't want to shed blood unnecessarily, because there is a way to get Biafra without shedding blood.
Right.
And that is what Bilia stands for. And that is what Radio Biafra supports. Please, Doctor.
We know that there are not only judges, there are some other elements the Nigerian government uses to suppress our people. Obviously, not everybody that resides in Biafran territory are called Biafrans. There are people who don't believe in Biafra. Although you said that this magistrate is a Biafran, for the fact that his name sounds Igbo, he's from Asaba Delta State, don't make a Biafran. But the Nigerian government will always find people they can use to do their dirty job for them. And you have drawn example, made mention of Boko Haram. It is also important we make that absolutely clear, that we believe in Biafra. We are fighting for Biafra in truth and honesty. We don't want Biafra of criminality. We don't want to be associated with the shedding of blood. But that doesn't mean that we will be quiet and the Nigerian government will use their law enforcement to lord over us. But we must make sure that we operate under the law of the land, so that when the time comes, we will still, as you said before, we will still use the same law to defend people who are genuinely and legally agitating for Biafra. But those who hide under the urge, under the Biafran flag, or under the struggle for Biafra to commit crime, should not expect Radio Biafra to support them.
Yeah, because you see, that seems to be where some people tend to be pointing fingers at. It seems to me that in the past, people have used or have been sent using Biafran flag and Biafran regalia to go and commit one crime or the other. This is Radio Biafra. We say things as they are. We don't want to build a Biafra of criminality where people hide behind Biafran flag to Ghana again, Mempo. You need the Biafran flag. Ghana again, make it happen. You need the Biafran flag. You're raping children. You need the Biafran flag. We can't support you. That is not the type of Biafra we want. So that is why we are making it very clear. We need to win our cases first. Once we win our case and defeat Nigerian government in a law court, both in Nigeria and outside Nigeria, we can then be able to a prima facie case for the return of Biafra to its rightful owners. But until that time comes, we don't want to be losing our young men and women needlessly by carrying Biafran flag and engaging in activities that makes you susceptible to be arrested or to be taken by these people.
Remember, like I said, any pro organization or any pro Biafra organization, make sure if you want to be a member, make sure that that organization has legal or moral instrument of backup. Because you can do any na Biafra na Nigeria, agakwa na Nigeria. Makwa na na gewupe to an international standard. Now, when you come to there, Nigerian government gewupe to kwenye standard kwa mbovu na criminals. You do think that the world will listen to us? No. But when the world see that these people has been using every available legal means to get their Biafra, Nigerian government has no say. Remember, all over the world now, Saddam Hussein tried it, he failed. Libya tried it, he failed. So, who backed you up? Nothing. You don't have moral backup. You don't have legal backup. So, Radio Biafra stands for justice. And the Radio Biafra, thank God, is not in Nigeria. It's in an international world where people reason.
Yes, thank you very much. We'll be returning to it very shortly. Is that we are calling upon the legal and judicial establishment in Delta State to seek the immediate release of these people if the offense they committed is just to be seen with Biafran regalia. We would not tolerate if you hear about any Biafran anywhere illegally detained, wherever they may be. Ebo wala ane mebu mwa Biafra mebu. Number 0044-783-1308376, regardless of the organization the person belongs to. Radio Biafra is here to fight and to mobilize every available resource to make sure that such people are released. We are free to express our views, our opinions, according to the Constitution of Nigeria, and we should not be jailed illegally. Our second topic this evening has to do with the plans that Boko Haram has for each and every one of us, which is to Islamize us. So the killings are continuing. But isn't it quite ironic that the killing has gotten to an extent whereby it is not news anymore? We keep touching upon this thing all the time. Why is it that the death of an Igbo person doesn't really affect another Igbo person? From federal government of Nigeria. Kwa hawana sponsor Boko Haram. Very soon. Are they not the ones sponsoring them?
Yes, of course. You look at it. Boko Haram has extended his dragnet into Kanuri. Remember, Kanuri area is where Adamu Shiroma, who is championing the cause of the Northerners, that's where he come from. Now, Boko Haram, a blue ogo, where better there. Remember, wherever, the cattle market. Because these people refuse to contribute money into Boko Haram.
That is why
they're slaughtered then. But then we are just asking Adamu Shiroma, Wonya Kanuri, Theophilus Danjuma from Taraba State. What are you people doing? You people think that Nigeria is in your power. What are you doing about Boko Haram? Because Boko Haram, Ibruguago, where bata? Even General Gowon, who remember Gowon, go on with one Nigeria. Gowon, are you still going on with one Nigeria now?
To an extent, I think he is. He gave an interview in one of those meaningless awards they have in Nigeria. You're having an award with a generator when you're producing oil, which doesn't make any sense to any sensible person anywhere. Why is it that you have Hausa Fulani so-called elite and prominent people who are willing to invest their time, money, and effort into propagating Boko Haram that is defending their interest? But you have Igbo people who cannot do the same. That the question that was asked is, why is the life of an Igbo person so cheap that even Igbo so-called elites, they live in Lagos and Abuja, they don't care. Maka contract hane wata. Ona abasa hane nibu munna. That level of apathy, and you're not doing anything. Nobody's saying anything. I have never come across, or in all our research, we've not come across any piece, be it written interview, be it oral, be it a television appearance, where an Igbo person has come out and categorically denied what Boko Haram is doing, condemned them in its entirety to say that this thing must stop. Here in Anowuno, when they did it for fact-finding mission, all the so-called Biafra, pro-Biafran groups you have mentioned, apart from Bilie, how many of them have come out and been quoted to say that we are issuing this ultimatum or this challenge to Boko Haram the way OPC did, the way that MEND did, the way that other groups are doing, even the Ebesu boys in Edo State, the way they did? How come there is not one single one? So isn't it why people are a bit apathetic? Because nothing seems to be happening. We are here to look after your interest. In the face of an onslaught from a deadly religious extremist sect, we are found wanting. Why is the life of an Igbo person cheap?
One thing you will understand is this, or we should realize this. This so-called elite, the people you think that should come out to defend these people, have they actually realized that the people that are being killed in the north and elsewhere by Boko Haram are their brothers? Probably because it has not happened to their blood relation. Each time they keep quiet about this onslaught by Boko Haram, they are being strengthened and encouraged further, because everyone knows their aim to Islamize the whole Nigeria. They can try, but they will definitely not achieve their aim.
Why is there no concerted effort apart from the work that Bilie is doing, apart from the very sensible, intelligent work that Bilie is doing, trying to extricate our people, to remove this veil of ignorance that we at Radio Biafra is trying to do? That doesn't explain the reason why. Continue to spread the word of Islam. When Igbos are not even saying, let us try and defend our people, why is the life of there must be something. God must have either abandoned us as Igbo people to give us the mindset whereby there must be something wrong with a mentality that does not recognize that the brother and the sister is being killed, that there's something wrong with it.
Yeah, but if you got my mind with that, now look at my friend, Dr. Neku, and say, now, as I said, very, very simple. If you got your own, we're going to be able to put us in the other don't be able to do it. I'm going to be able to do it. Oh, he got your own. Only you want to put us in the other don't be able to do it. N'eziokwu na mmụọ na amara Chineke ga-adụ na ada ogbe. Ada ogbe onye Igbo chọrọ ịda ogbe. So ihe ndị a dum na all this Buccaneers ịfọrọ na Igbo na nke ikwuru okpuru atọ na akpagharị ucha yiri kara adị n'onu. These are not true Igbo people. Therefore, this is why Igbo blood is very, very cheap. Ị na-anya ihe na-eme na Igbo. Mkpụrụ mmadụ na-abọ na ịtọ bụ ndị eziokwu na Igbo. Ị na-aha n'onu ha. Ha agaghị apụta.
Because
ha ejighị ego. As far as me na agba akwụna ma akwụna nwoke ma akwụna, ife akwụna nwoke akarikwuo na Igbo na ahụ n'ugwu Awụsa ka egwere kpata ego. This is why the Igbo blood is very, very cheap. Because nke anyị na-ekwu dịka dọta na-ekwu na mgbe Amadu Bello mere nke nwam ibia now ọ dị very, very, very cheap ịkọ nka ndị Igbo. Because onye Igbo jere n'ugwu Awụsa ga-ahụrụ ihe ndị Igbo ji ego eme edozibe ndị Awụsa gaa Abuja, first class, second class, third class hotels wee gbara tawzi na fourth class ndị Igbo nwunye. 70% of the buildings in Abuja are ndị Igbo. Onye dị na Igbo. So here we think that you're in fact, all these ndị Awụsa I were ego biake. In fact, the name of my village I ga-abatazi na Igbo today. I ga have onye so na Zamalam. Onye Igbo na Zamalam. Juo onwe gị ajụjụ. Onwegwu onye Igbo pụtara n'ezi mmụọ na ezi okwu dobe mkpụrụ obi ya na ya ga-anwụrụ ndị Igbo. Ọ ga-ada ogbe. Nobody will listen to him.
And ozugbo ị dara ogbe, ozugbo ogbenye tụrụ gị, onye ọkọkọ onye ọwa agwụla.
Ndị Igbo sị akpara nkwụ daa na ụmụ nwaanyị arịa ihe nina.
So ihe niile a dabatara n'ego.
Yes.
Na akwara gị ugwu n'ala Igbo bụ na ị nwere
ego.
A naghachi ụzọ isi kpata ego a adịghị mkpa.
Let us
pụta.
Nsogbu anyị nwe, ọwa anyị na-eme onwe anyị. Onwe onye ọbụla na-eme anyị, ọwa anyị nwa. N'ihi na ịhụnanya jọgburu onwe anyị nwe ebe akụnụba na ego nọ.
Yes.
Ọwụ ya mere, ọwụ ịhụnanya anyị nwe, akwa bekee na-akpọ ya mammon. If you have a love for money and for material things, it's called mammon, the demon of mammon. It has infected us so much that when good people are speaking or talking, nobody wants to listen. We want to follow those that will lead us to death.
Ihe ga-ajụ onwe gị owo naanị Igbo asị onye mara nwanne ya be your brother's keeper. But ndị Igbo wụzi be your brother's kidnapper. Onye bido kidnapping naanị Igbo na Nigeria ọhụrụ Igbo bido kidnapping. Nnamdi Kanu nọ na Sudeto. Why did we kidnap Nnamdi Kanu? Because of difference of his ideology. Dịka Nnamdi Kanu and the Radio Biafra na-ekwusi ike in n'eziokwu. That's why ha ji esi we can get debate. Nnamdi Kanu na-achallenge onye ọbụla. Nnụmụ ihe ndị asị ha kpụrụ onwe ha kpụrụ Biafra movement ọ datara rubbish. Nnamdi Kanu na Radio Biafra na-enye unu challenge. Come for a debate. Ọ bụrụ ha na ọgba ọsọ, ị ma na ojighi eziokwu aga. That's why Nnamdi Kanu was kidnapped, because o kwuru eziokwu. Wee na-agwa onye nwe mmasị ọ bụ. The ideology is wrong. The creator ga-esi ga-eme ya, ewe were 15 buses. Ihe ha afe. gwa ha na eburu na gawo ke uruje me drilling maka inye mgbe Obama ga abega nyanyi flag no onu nga ga ezute emelie ke ihe ana kpozi ma ndami na onye head of state na abia ana eme machi na parade head of state na abia ana egbuchari ya ama ha na nda na neji
god of honor
o ihe agwara ha we yi cha ha fe biafra yi mana ha bele kidnap Nnamdi Kanu ebe Nnamdi Kanu ara na biafra onye biafra ibie se na ya wo ni si mata obu wure di si bia kidnap o ya jize do nwe ga ajuju na o ke si o ji na ma abugo juga anya ina anya na obodo anyi no na ihe na ihe ihe ji ekwu okwu bu political power ndi igbo nwere their own political party ewure gororia ni ugbo ye ndi igbo nya onwe ho na ekwu okwu o jos o cho chore ebo ye ke totu okpurukpu na agbori afanta gbori akoko gbori star gbori agoda onwo ejido that political party ni ugbo ye a cho akwara ke ebido kwa another political party ka ndi igbo rekwere ewe ni eketoke rekwere ko wona anu onu ha yet ndi igbo no ijate political party and e me register and he me register onwo ho na ekwu okwu ndi igbo abani to ha na ekwu okwu eh na 2015 na aptano ndi igbo 2015 gere ka ha na cho jeta good luck na cho ime appoint new cabinet ukukutazi mbo ewe pa osi na kere ihe na agugu atio to minister ni o mechi onu igbo president ya na that the ndi igbo cho anya kpora ha ezi ife ha na amani enu eh 2015 onke ndi igbo ezi ife in the 2015 igbo governor Anambra state gere ka imetere ina adeso kuna ni igbo gidi ki metre ina na make kidnap man unu ka gidi ki ikuru so here is your money now because of the lumine question on that you get a good luck on that he has a cabinet oh he your money enu ke we make minister e bacha ha na minister now ijuzia maka president ndi igbo oh happens here called as the 2030 not
because there were big only in a ganyan thing ga radio Biafra London national London they were no z na bale a big e big what I want akara 11870 kilohertz nakwa 11.87 megahertz giga what I na short wave eche kpanye na studio non big eje what I wo 0044783130836 kan pokwe ozo 0044783130836 unu ga na enweta anyi na ubochi Thursday makwa Saturday week nile Thursday and Saturday nele karanya itolu 9 p.m. in the evening every Thursdays and Saturdays unu sia here bata si oro bata because I na se gba mbolo to ebo wole no zuru nwebere radio du asukwala nke ga ekwe na oku echewe mgbe asitara petrol na maka generator chembe nepa ka iweta ọkụ ka PC HN ka SNPC ka anyị na-asị zuru nwa obere redio nke a ndị awụsa na-eji mara m na-eji akwụ yana ntị zuru ụdị nke ahụ tinye batrị ị ga na-enweta olu anyị n'ihi na ndị BBC nwee sevis ha na-eji agbasara ndị awụsa ozi ndị awụsa mara ihe na-eme kwa ụbọchị anyị na-asị na nke a bụ redio steshọn unu anyị anaghị apụ apụ ọzọ n'ikuku anyị ga na-agbasara unu ozi anyị ga-esi n'abalị abụọ n'izu ụka banye n'ụbọchị niile sikwe n'otu aka ahụ wetara unu telivishọn ihe nwee eziokwu anyị ga-ekpughe ụwa niile ahụ n'ihi na akwụkwọ nsọ gwara anyị sị akwụkwọ nsọ si na onye nwanyị si na ndị ya na-anwụ n'ihi amaghị ihe akwa ịbara ebe a ka anyị kọwatụrụ ndị mmadụ ihe a na-amaghị na Biafra anyị ga-enweta Biafra unu zoro unu ga-join ya na line unu ga-etenye ahụ unu na bilie ndonye ahụ unu na bilie unu esikwe n'ugbo agụgboriri unu gezi unu ọgụ unu denye ahụ unu na bilie ebe ọ wụrụ unu nọ unu gbakọta so unu na bilie unu ga-ahụ ihe ga-eme bilie wu the only ihe a na-ekwu Biafra probia ọ gwara sọsọ bilie ị gaa na United Nations taa si ole gị ndị na-ekwuchite ọnụ ndị Biafra United Nations unu gaa na dia webụsaịtị lee ihe ga-ahụ ebe ahụ wụ bilie Human Rights Initiative n'ebe ahụ ị ga ebe ahụ ị ga-ahụ aha ndị a o nwe ndị na-alọbịa n'ụlọ sị anyị na-ewetara unu Biafra taa echi nwanne echi izuụka na-abịa abịa otu abụghị n'echi akwụkwọ ihe a na-arụta aka na-asị n'ihi na akwụkwọ nsọ awa na-efe ịwa ndị mmadụ a sị a na-agụnụ Bible do they follow the Bible Jesus Christ o mgbe onye dọpụtara ụwa niile dọpụtara mụ na ya awụ taa o mgbe ọ gbara oke ịnyịnya akwa donkey kọsị ha ga kpọtara ya was Christ a rich man? He was not a rich man. O nweghị helicopter, o nweghị aeroplane, o nweghị ịnyịnya, o nweghị horse, ihe ọ wụ donkey. Ọ sị, if ọ rụrụ arịọ, sị, unu ga-akpọtara m donkey, ebe donkey nọ. Why can't we see ma Elijah, ma Isaiah, ma John the Baptist, onwe onye ọla na-eweta unu eziokwu onye bara ụba? Is that correct?
Last week or the studio, go for it.
Retired the civil servant, makana iji ego onwe onye na-acho inolu gi adalamba oge ga-abia mgbe aga acho ebe ino bia kpoputa gi
ko obrine na bata bata nu na lo ha umu nu si na radio bia fernando na wetru no zi na 11870 kilohertz na kwa 11.870 megahertz nge wetana shortwave omo onye ndu no nam de kanu mo na tabu mase bu na kwa ba na kwa dr chukwuma egemba wanting to get one nanny work which I'm a forget so quiet. Too low in India, I didn't have to learn up, but he know them. Nina, can we see your co na in your job, Punemen Ali, Buta, Mene Agneje, Bumun Nanny, Ugawasa, and your bank kettle would need he, Nanny, who near Gonanya, who be Gayoke. Oh, we hear Gonanya, Menaji, Eleganya, Hapwe Banya, Naga, and all on na Abuja, now roll on a Sukoto, now roll on a Medugri. Oh, we need Nanny, who near Gonanya, who be Gayoke.
And him, I didn't make kidnapping. And they will come in the world, so intelligence are not a bad. So I have in the end, Debo Gajo, who are saying they do, get able to put the loon.
Oh, we have a high quenna, Sena, Eastern Billieta, Afombo, among a billion, a gaffa, boafa, tafano. I guess you know, we actually billier poor. I mean, you can't just form a pro Biafran of this just for the sake of it. You must be doing something to take our people forward. All na anya akpọghi ndị ebe anyị gaa n'ihu ndị a na-egbu n'ugwu ọsọ aga na-egbukwa ndị na-ege anyị ntị ka anyị napata nwa anyị nwoke uche mafu biko uche kelee ndị ọma ndị na-ege ntị
ndị Biafra ndewonu
ha ma na olugo ugbu a biko a na ha atụle n'ihe gbasara ọnọdụ anyị na Naịjirịa otu esi na-egbusi anyị na-egbusi ụmụnna anyị kwa ụbọchị egbudịla anyị n'ugwu ọsọ ndị nke fọrọ afọ ndị majistret na-atọ ha ikoni na Asaba. Unu ahụnanụ mbọ ọ dị na ndị dịka redio Biafra nọ na bilie ha pụtara na-akọwara ndị mmadụ na ọ baghị uru anyị na-atụ egwu oge ọwụla na aha anyị wa aha anyị Biafra is our name, why should we be afraid? Ọ bụ gịnị mere a ga-eji onye Biafra gị na-atụkwa onye Biafra ibe ya mkpọrọ n'ala Igbo na Asaba for that matter?
Ọ bụ onye Biafra na-atụ onye Biafra.
Ọ bụ onye Biafra tụrụ na ya onye Biafra ibe ya.
Kedu afa magistrate
ma esi ehikwe.
Okay, well, ihe mụ ga-ekwu ka abatasịa m ihe mụwa ga-ekwu na ihe a kịta bụ na ndị anyị na-asị na adị mma n'ọnụ oyibo, ọ ga-aka mma na ntinye ya n'ọnụ oyibo. Ị na-anya, some of the Nigerian lawyers are living on illegality. And what I mean is that the Nigerian Constitution, the African Charter on Human and People's Rights, recognizes the right of indigenous people. Biafra is not illegal because Biafra was a country. The only thing was that they lost the war and they didn't leave, the people are still living. So anybody that is waving Biafran flag or speaking in favor of Biafra has the right to speak out, including Igbo people, including anybody. Anybody that belongs to any nationality in Nigeria has the right to speak about self-determination. It is enshrined in Nigerian Constitution. It is recognized by African Charter on Human and People's Rights, which Nigeria is a signatory to. So it is illegality upon illegality for the Nigerian judges to be sentencing Biafrans to imprisonment because it is their right. Again, Nigerian Constitution recognizes right to self
Sorry, Richard, we have a call coming in. One second, please. This is Radio Biafra London. Can you give us your name and where you're calling from, please?
My name is Ngozi Onyedeli, and I'm calling from Tezon.
Okay. Yes, please. We are discussing this issue of the six Biafrans who were jailed in Asaba. What is your take on it? How did you receive it, and what is your contribution? What are you telling the whole world to hear today in relation to the fate of these six people?
Yes, I actually read about it in the I read it online on. But can I speak Igbo?
Radio Biafra. You guys see Igbo, so Igbo become.
And I go from na onwere ndi jide because na ha ye fendi Biafra. Amahum onwere ebe dere. Amahum awomu lawyer. Awomu anime me PhD and awomu lecturer. Awomu lawyer. So amahum onwere ebe dere na onye yire efe. Na efe oyi. Because Nandi Bani self was so cozy. A mamma can de and the Bani says, yet she. Never no Bodani, ne Bani one of one, ne Bani were being canny, Pokoran canny, Kazi Desirani when I may woozy. A man may bear no rube who gets in the Bani getting to be good. Honestly, because much of what you orugo kwa no oga ye jitin u because na ihe a na eme banyi detail no ona agba manya mi I like him otu ndi madisi michicho no onye o na agba chicha nkete
onye o lagbara nkete akwa kam be elega anya eno na enwe otu di ichi iche ma ndi nke na ekwu okwu Biafra ma ndi chiro presidency ma ndi chiro ga ni ndi igbo onwe onye o wule na anu n'olu ya kam bu ihe a ni ne bidoro
anu be kwa mu anu be oles mo na mana hegeze nti ofuma. But mu anu be no were onye se why ihe a ji eme why ya keji we na hafu ihe a ka ona eme onye o na emechicho onu odizi aka anyi enwe uche odika anyi awu hu mmadu odizi aka osisi na ewu na okoko ka a na egbuchise ihe a na egbu ndi banyi every day onwe onye na ekwu okwu onwe onye na afuta ase why ezi ime nka amamu ma ndi igbo anya wuze kwa ndi igbo.
Yes, in the Kamal Jogger, one day I put a national how won't you sing car, how would chief and car, how is in the about how one car, Kakuni in Asia, Kosi in Asia Hanabal and in a Hanay Kent. Now, Radio Biafra and what a number one in everywhere on this earth and what a Radio Biafra, Ulugosi in Asia, Basandi and in Apatana Sahana, how would chief and car, Nahane Dundia and Hane Dundia.
Ndị nina na afuta asị na ha wu chief ihe ha ga-ajụ onwe ha wu chief ha wu kedu ihe ha wuri afọ ha wu chief ka ha na-anakọrọ ego na ha association mo ihe owo na ha wuchifu ya ha wuchifu ikwu ihe adịghị mma n'obodo ihe a na-eme adịghị mma n'obodo orugo ka anyị bịa nọ nọrọ anyị duo onwe anyị ọtụ duo onwe anyị atụtụ kedu ihe anyị na-eme ihe a na-eme otu o kwesịrị mee. Because non da wucha ndi ndi ne du ndi otu nda ma ndi wu chief our national our traditional rulers ama mma ha ma kwa na na igbu ndi igbo ama mma ha na anukwa ya
ma agwula soso bilie gwula ndi kwuru okwu mgbe akamgbe ihe ani ne bidoro biko nde wa na me kele gi nde wo
akwa m ko mu nwanyi anyi maka na mu nwanyi ama mu sorry na odu na oseso ojo so ka nwere nku kenko okwu maka ụmụ nwanyị anyị because ụmụ nwanyị ha nwere ike well ha dị very powerful mana Bible mana ebe niile ọ ya ka ndị oyibo ji wee si behind every successful woman there is a woman ụmụ nwanyị ha nwere ike ụmụ nwanyị ndị igbo ha fụta ha bịa ha mee something
ọwụmụ ha ka a na-egbu ihe a
ehe ọyanụ ụmụ ha ka a na-egbu ha pụta bịa kwuo okwu ịnụ ụmụ nwaanyị nwere ike ime ha ihe niile chenjie ha pụta bịa kwuo okwu na ụmụ ha ka a na-egbu ihe ha ụmụ ha tara akwụ gbuo n'afọ 9 months mụpụta ịnụ taim erugo oge anyị ga-eji na-ekwu okwu na-aba mba na-ekwusi ike a na-anụ onu anyị ọ gwụsị ihe m chọrọ ikwu maka kịta ka m hapụ iwere oge unu
ndewo biko biko taa gboo ọ dị ka gị hapụzi ka ụmụ nwaanyị igbo pụta ka hapụ n'ụmụnwoke ire ụmụ nwoke igbo ọ bụ sọsọ ego ka ha na-achọ
ya akwa redio biafra ekwuo na esi ụmụ nwaanyị ebe ka ụmụ nwaanyị nọ adị m hapi na nwaanyị ọzọ ezikwa na ya na lọndọn ebe a na-ekwukwesị ụmụ nwaanyị ya jere ebe dịka ihe nwanne m nwoke uche mefọd ekwu ka nrụta ya ka biko tupu anyị akwapụ ebe a na uche ịmana anyị nọ na ana bekee ebe a sịrị enwe fridom of asociation fridom of chọrch fridom of chọrch bet ị na-ekpe nna chọrch na be mara akwa na iwu bekee sị gị ị na-ekpe chọrch na be gị ekwekwere ka flat ọzọ ka ị na-edisọb flat ọzọ so n'ihi afe ma ị nọ na masọ bụ na ọ na program nke na ọ na kro nke nwe yiri afe nya no that does not mean na ị ga-aga distọb somebody ihe mere na aka akụkọ ezuchaghị ezu ekwetaghị m na mmadụ ga-eyi singlet edere biafra nọrọ n'ụzọ majistrate esi na asaba bịa kpụrụ ya bịa kpọchie o nwere ihe na ọka nwa nwere ihe agwabeghị anyị ndị a mere
mana ịma na biafra Nigerian government si na ndị niile nọ na biafra dara iwu ihe mezinụ bụ na o nwekwakwa ndị ji afa biafra jee na-ezu ori na-agba mana chelụkwa ihe a gwara anyị bụ na ndị a yi efe biafra n'ọsọsọ na ha yi efe biafra n'onye akpata eji jide
ha
ihe a bụzi ihe a ga-ajụba mana ihe mụnwa na-ekwu na based on ihe mụnwa fụ ihe mụnwa gụ ka nna kọment ọ bụzi a na enyu infọmeshọn pụta den ekwuwekwazi ya ma
based on the same information nnụkwara anyị nụkwa ka anyị na-akọwa si na akụkọ ya ezughị ezu bikos ọ bụzi ihe dati na amaghị ihe kpara nkụ tụrụ na mmiri asị na ọnwa enwe enwerekwa n'ibe nne ya nkụ ụda asị na nwa enwe emekwakwa anyị mara naijiria anaghị aga aga anyị mara ndị arụrụ a na-akarị bet na mgbe onwe m gara ụlọ yi afe ndị amị eji m military fatigue na-akpagharị na legos mara nịcha mana aba onye ama emetụrụ m aka eji m ya achọ okwu so n'ihi afe biafra kwụrụ majistrate si na asaba bịa kpụrụ kpọchie o nwere etu ọ dị
bilie legal department to get all the transcript of the entire case so we can review it n'ihi na onwe ndị ji biafra flag before ga mee kidnapping succeed ye na alọta ajọ ha ebe ha si ha si na achị rally na alọta so ọ bụ amụ gị ihe adịghị ama ama so ịbịa ịgwa anyị na onwe onye yi efe n'ọnụ ụzọ akpụrụ ya onwe otu ọ dị doesn't sound well so ka agwa anyị ihe mere but we'll investigate kama ihe anyị na-ekwu na-ekwusi ike wụ ọ wụrụ n'ezie na ụmụnne anyị yi sọsọ efe biafra apụrụ ha tinye ha n'ụlọ nga anyị na-asị ka kpọpụtakwa ha ozugbo ọ ya bụ ihe anyị na-ekwu kama ha mee ihe ọjọọ ọ bụzighị ihe ọzọ ka nọ ya n'ime kama asị na ọ na-eme ahụlacha nwa egbe atawa ọkụkọ ụta so ihe kacha anyị kpaụ ka anyị dọpụta ụmụnne anyị
kama ọ bụghị ndị ohi mana ọkụkọ akpa ntị amara ọma aga n'ukwu ụkwa
akwa ndewo biko ndị ọma ndị ga-anyị ntị n'abalị anyị na-ekele unu ọzọ ndị a bụ ndị isi na redio biafra lọndọn na-egbetara unu ozi na 11870 kilohertz nakwa 11.87 megahertz on shortwave band biko ana m arịọ ka ụmụnanyị m ike kele unu ka anyị kwachie n'abalị ọzọkwa unu ga-enweta anyị bụ satọde Una una ahapukwara Saturday 9 o'clock 9 p.m. Saturday bikon unu tunu in uche bikokolo mu na ndi granyent
ndi ba ayo mu biafra ifonwa mebele anyi ka chibo
nde wota gbo bikon
bikon nde nde ekuru ibe unu anukwara na odiri chiri chiri na akpa ihe anyi na ekwu na eziokwu na aga ndi ije oma na uzo shortcut. There is always danger in shortcut. Nde won
ndi na eke nti ndi biafra ihe obili na eme na-eme ya mana kwuo aka gị ọtọ. Mgbe ọbụla ị na-eme ihe ziri ezi n'iwu, redio Biafra na ndị Bilie ga-apụta n'igwe bịa nọnyere gị. Mana gị tinyekwa aka na ihe iwu na-akwadoghị aka anyị adịghị ya. Unu nọ ọnụ nke ọma.
Biko onye nwe m dị unu chebe unu ka nwanne echi na-abịakwa Saturday 9 o'clock. Ndewo.